ZambianPowers.com.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Mkema can do Ujab. Yo boy, yo mobs. Let's go.
Krista kamana niwe bonavika kumtima mpye. Baby vendela paduze mpye. Dipo ni vela mano na ime. Krista kamano sandela batuve batamba. Bafuna bankale kata. Amami kala vela kanyi mbaka. Baby ni besa ho. Abaleti tetu wa memuli siketi yo. Siba siba ho. Baby ni besa ho. Pezo kamba sunga wa mekuli pende kapu. Tiwe ni nacho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nacho. Chimu vini ni dola. Tumafuna na
stress. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen.
Beauty yako sufo singa.
I love that you know that you're beautiful. Confidence in Gabashan and Funkutu. Never butterflies, the Momochi for Montico. How I can't breathe on a Bushiku. I just be thinking about you. That hotel, unless I found you. Kidije when I'm around you. Beside you, inside you. Meet a fair wadi pressure. Self-esteem on his alley tavesha. She's my piece, it's a campela pressure. We share ile langati to our mulesha. Natural beauty wakamba. Kaka pita kawama katamba. Wose pachi panda wama kamba. You a baby ni besa ho.
Abaleti tetu wa memuli siketi yo. Siwa siwa ho. Baby ni besa ho. Pezo kamba sunga wa mekuli pembe kapu. Tiwe ni nasho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chimu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa. Niwe alo.
No filter but ile langa. Biti yako feka ile landa. Awe sula koneni weli landa. Ewa nakashaba tunga twala kunganda. Umufi ashamo na mufi chikombola. Atinga tau kwete shasa na mukongola. Abana serious ati mwada wadibiali kamo kava. Favembuto usuma webo kasombola. And she carry herself like a queen and she is one. Where is the lord of the ring when you need one? She say she want a gentleman, I could be one. Basikiriti ni kubeti munga be one. Elo I beauty wakamba. Kaka pita kavama katamba. Wose pachipanda wama kamba.
You a baby ni besa. Abaleti tetu wa memuli siketi yo. Siba siba wo. Baby ni besa wo. Peso kamba sunga wa mekuli pembe kapu. Iwe ni nasho. Chimu vini ni dola. Uka samba ni plus. Beauty yako sufo singa. Baby ni nasho. Chimu vini ni dola. Tumafuna na stress. Beauty yako sufo singa.
Apachalo chavuta. Na magero pa manje wa funta. Bleaching ikuzola mafuta. But not you.
Iwe ni nacho.
Wena bambo ende anakunganga. Apa manje vose baba kanga. Iyo tupi si jimu inapanga. Baby bauzi.
Iwe ni nacho.
Ono libe na makeup. They can't compete. Baby ati shatapu. Wabafe weka takwaba na backup. Baby iwe.
Iwe ni nacho.
MP Worldwide Kabundi Kapish Chuempala Chalanyam. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Mr. Stash in this one. Yo boy, yo mops. Kandek Mr. Sean Kester, what up? Uri Jab.
Downloaded from ZambianPowers.com.